hariya qaabedha isan wonnin daga ergetti usatin yedhe been ajeeram silamit gechachaa fakka isan abinnan jabeen waaqa dhargeten duub ishin eegiyyan jerusalemit gechachaa aminnan gaaf eegiyyan guyya pentekostol guyya sun wat dhufte waaqa dheti matendo fula lama won ishin nudhagarsiiftu mal amtan guyya pentekostol sungo daddin waaq dhugoonfet kulli ishee bire tokkit wat dhufte waaqa dheti mala sun eegiyyan qillees guddiyon tok dhufe ka dubbin kas jirtu malun sun eegiyyan qillees sun min ishin kas jirsun qabeet malun sun eegiyyan aar akka ibidda dhagarte aar kun innama dugduu qabeet on isaanii harqulqulloota haasowan duub ishin it dhaabde afaan dhibi haasotte
odun tun takkan gargar hin cinne bareed ishin tun taam kitaab matendo akasati wantan tutu mal ishin itaate innama yahudiyaat jir ka yerusalem qubeet amma dag yahudiyaan sun ishin lillum dag diiniyaati ishin wantan dhageeteennan innama birri jaban wat jeebi ishin akkama shangoot ka ergetun sun tuutun afaanum ishiya haasot innama afaan kan haaso kun wor galilaaya itaate duub attamnu arratan ishiya afaan kan ken haasot dhageen innaman ergetu sun marsun wonnin waliin yedh nukuloot dag mesopotaamiya dag misriya dag romeeniya dag arabiya amtaane kulo hin dhagar ishee ergetun tanten afaan kan ken haasot amenne ishin huji colle dansa waaqa haasot isin tuutun shangoote won ishin waliin yedh wont akkanantun attam itaati
qaabedha malsun beresun innama birriit jir ka daddo gargarati dhufe mal waanin harisa qulqulloo dag ergetu iisaatu sunt erge gaafi atin uf gaafet wontun maanif akka itaat ufin yetta an wanta isenti macaqasa mal waanin ijoolle israa'iil innin booddom dag misriya dura baas inni wonni yedheen gan wolba eebbasaqaa eebbifedha ishintuunne won ishin qaasitu waan booddom hadura baase duub tanaaf amtan innaman daddoo dhibiyannen gaaf eeppasaqaas wo ishin dhiyaatu laf israa'iil dheken duub tanaaf innama daddoo dhibiyannen dibedhe laf yerusalem dhufa
isan hin qaabeta mal ije ilmaan israa'iilan daddoo misriyaat booddomfen hiubeten ak waanni muusa erge dhege hajiij faraawo ka daddo misriya sunin innama sun booddom kasa baasi daddo saaniit galchiyedheen hiubeten ak hajiij sun dide eegiyan waanin dhib gugurda kudhen daddo sun buus dhib sun tuutu kas kaammishoa xir hama innaman hangafa ka daddo sun kas jir kulli isan hin duduwa wo dhiig hoola halin qabne fulamina dibeten lakkisi ijoolen israa'iila waaq dhugoonfette eegiya dhiig fulamin ishiya dibeet lubbu isaanii won ishi baaft maleeka waaqata lubbuwaat warri isaanii irranbe innama misriya takka waaqin dhugoonfene tanaaf innama hangafa ka isaanii tuutuleessen ijoolle israa'iila won lubbuu ishee ishi baaft hoola sun ka halin qabn kaasaan gorraanii fulamin isaanii dhiig dibeen arrinne won namsa innama samarenuuf ajili dhiigi isaa sun maana innin hoola waaqati yohaana fula tokko kitaab waaqa kas ilaala yohaanan ol ilaale iisan wonni yedha hoola waaqa ilaala ka duuniyaa kan dhufe namsa innama dura baasa